Eu e Muyencha, Ryu V, a.k.a. Mr. Joker, featuring Mr. Sesheke. Upondorango, kona kuvea bright twist, vea mlangu.
They said music teacher.
Nivata kunwa, yeah. Kutavani ya matolongo nanya, nivata kunwa, yeah. Kutavani ya matolongo nanya, nivata kunwa, yeah. Siye Nicole,
Nanya kikuchangu muka kuzama ya inge ni tantarika Mwameto ya kafa kwa zinguluka Uchwa laluka no akuna kukua Alunwe ni kachipembe mwanjungula Baba chukula abu sabalu hupula Machwala baka lufa lo sipula Nikapale lo kunanua mwasipula Yani eleza katike na mani Nilata uchwala kufita basali Fa uchwala nisinyanga mazali Tuwela ni kole ni stari Chwale tisa bozi fine tantuluke Zensala tikikuli ni kolo loke Lukabina konji spike kwanku muke Lelo ni pungwe kubanga kumona like
Nisiye ni kole
Wena tuwale chisa boz Luvata kusiriza batu wabu ni inge los Inge na nyahani kozwa ni bangi ni soboz Kache kufuchwa labuka mikola overdose
Ani yota lango bane
Nicole
Nivata kukola bane
Nicole
Peranga perange
Lelo kubanga kuperange
Banga peranga perange
Lelo kubanga kuperange
Nivata kunwa, nivata kunwa na nivata kunwa
Sule mwautwa Aiba mubona nge kuhikilezo za mina kize inga taulu Muli inge mungole mwabuka musile kise kwa wali tokwa Nani litokwi Kakulia munieleza anji kwa kubata mali Zemu kaikeza kubata kunieleza fucking Achuale ni nani kutantarika Nilukela kutwa mandingwe Chuale machakolwa kana kaufela muta eni luvine Saa sita Chiri uko chiri kuno Luanwa mari aluna Akafela luaziba mulu batelanga Sowe na aiba saku yua Uvoki utata wa aunosi Uyoeleza kukwa aunotina La basket mwana mutoke
Nivata kunwa na nivata kunwa Kutavani ya matolongo nanya nivata kunwa Nivata kunwa, nivata kunwa na nivata kunwa Kutavani ya matolongo nanya nivata kunwa Nisiye Nicole
Downloaded from website musicblog.net.
It's the problem.